kun sagale amerikati sagale amerika sambata dilbata galgala kesa sala ma folakka dilqabe anga sa sadid meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsas kanapa amma dilqaba akkamaltan ordofto takenya
kanatan sudan kadilbata yero maradiyatu qopi dirgagoda tikena
ቶርበንደር በኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ኮሚሽነር ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላይ ኢትዮጵያ ማሪ ወሊንግጌ ሰንከሰት ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላይ ኢትዮጵያ ለሞተዱንፋ አሜሪካ ጅራተን ከንጄቁምሰ ኢትዮጵያ ከሰትርማቱ ጀደን ደብርፈመኒ አከከነመኒፍ ጋፋቴራ ዱቢማን ኤምባሲቻ ዴቢ ሰገሌ አሜሪካ አፍከነነረት ኢሚጅ ሴራ አሜሪካ ወሊን አከ ኢላለም ሂማኒሩ ኢምበከነረት ከጥየፈተ ኦጌሶ ተሴራለም ከአስ ዩናይትድ ስቴትስ ከስ ጅራታን ዱብሱን ምትኩ ፈቃዱ ወንቆጴስ ቀባ
ኮሚሽኒን ፖሊሲ ፌደራላይ ኢትዮጵያ ጋፈጫ 50 ኩደን ደርበ ፉለ ሚዲያ ሐዋሳ ፌስቡክ ይሳረት ያከመጠን ሰት ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒቻ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ከን ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋወሊ ወለርገኒ ማሪያቹ ኢፍሴ ገማ ኮሚሽነሪቻን ነሞን ዱንፋ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰታኒ ኢትዮጵያ ከሰት ጄቁምሰ ኡማጅረን ደበርሰመኒ አከከነመኒፍ ዴገርስ አምባሳደር ቻጋ ፈቹ ኢፎምሰረ ዲማከነ ቁልቁሌ ሱፍ ሰገለኒ አሜሪካ ካን ጋምፋ አፍሪካ ዱቢሂማ ኢምባሲ አሜሪካ ካን ኢትዮጵያ ጋፈቴን ዱቢሂማን ኢምባሲቻ ማርዞን ካርማን ጋፈጫ 50 ቁጥ አሸምበረኩ መለማፍ ዲግደሚ አፉር ዴቢ ካራ ኢሜይሊን ከነኒ አምባሳደር ቺፊ ኮሚሽነር ፖሊሲ ፌደራላይ ኢትዮጵያ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ወለርገኒ ማሪያቹ ኢፍሴ ዩናይትድ ስቴትስ ራ ሐሳዋ ነሞ ተካካሰን ከነን ፈጫሰን ረኮሌሳን ኡመኒፊ ቃሞተ ከናንገሊ ወልት ቀበሙ ኢላልቺሴ ማሪያቹ ኢሳኒ ኢፍሰኒ ዩናይትድ ስቴትስ ዲመይሳ ሰይር ሆጂ ረኦሌጅ ሩፊ ገማ ምርጋሄራቲን ኢላላ ከጅርቱ አምባሳደር ኢፍሱፊ ኢሳኒ ቶርበንደር በኦዱ ኬኝ ከሰት ገባሱን ኬኝን ያደሰማ ኢመከነ ከንላለን ነምኒ ተኮ ዳላሳለሚ ኢትዮጵያ ተይ ከን ዩናይትድ ስቴትስ ከሰጅራቱ ማልዮ ጎዴ አርገመ ግረ ኢትዮጵያ ተደበርፈመ ከነሙ ደንዳጀቹን ኦጌሶ ተሰራ ዶክተር ሄኖክ ገቢሳፊ ኦቦ ነገሳ ኦዶፍ ጋፊን ዲኤስኤፍ ዶክተር ሄኖክ ገቢሳዩ ሙዴቢሰን
ነሞን የከደለገን ከንጀደሙ አርገመኒ ሙርቲ ሰይ ነም ተኮ ያከማለ ጀደማ ቱመኒ ሙርቲ ኦካነ ባሴራ የከደለ ደክት ሲንጀ እስቲ ሙርቲ ሰይ ነም ተኮ ያከማለ ጀደማ ሰይር ቢየከና ምርገ ናማ ሄዱ ለኤጋ ተኮ ለመፋን ማሪየሱን ተኤራዮቴ ዋኤ የከሲያሳ ወሊ ወልቅመት ዮካኒሞ ፖለቲካል ክራይም ወሊ ወልቅመት ቢየከና ከሰተ ኮመት ቤት ፖለቲካል ክራይም ዋልት ጀደሙ almost him jiu de children this namni aka first amendment yokarimo here yake wata tokofa biye kanati yadesa hubannosa opinionsa akabarbade karase yakrese tenyu qequf mergagutu daka kara media tin kara barre samatin kara social media kara kaminiju ababarbade qequ randa president biya america qequ randa president biya dunya tetarfis qequ randa enyu niju qequ randa political charge no kind of political crimes yakki political jeno biyana ke fetti kasi adefsiho sena sera biyana ke fetti hedun takaru yonju bai imras eniyumo yakota kan biyekana ilalan qofetta
obbo negesa oddomo namota yakkadalegan debersani walif kennun sera idila dunya tijalani garu biyonni lamanduran wali galte yakasi qabachutu irraye gamajechu nibsu
extradition kuni karawotamo biyota ከራላማንተ ኡደንዳቶ ኮትሪቲ ይጅራ ትሪቲ የቹን ወሊጋልቴን ቢዮታ ለማንጅቱ ወሊጋልቴን ያከማ ወሊ ደበርሰኒ ከኑ ትሪቲን ይጅራ ወአዳን አከሲ ወሊጋልቴን አከሲ ይጅራቴ ኢኒ ለመሶሞ ወሊጋልቴን ለንግራነ ሬሲፕሮሲቲ ወአንጀ ደሉጅራ ሬሲፕሮሲቲን ቱማኒ አካማሪ ኢካክሊኒ ከክሊኒ ዮካን አንካነ አለን ከነሲ ጎዴራ ትለን ከናናጎ ይዋንጀ ደሙ ዋኒ harka walidee bisu tokko gechu so amma america fi tokko jiddu treating jira mo injuru jenne yola le hada amma sitti treating akasi yakama wali kenu wali galten akasi dabata hada amma an kuban qab jiraachu beku hasa uti biyon ne ro kamittu wali galte akasi godatu ni dando ta garu Ethiopian seera reciprocity jedhamuun gaafatu dandeetti because hariiroo diplomaasii waliin qaba waan ta'eef akkuma Ameerikaan nama asitti yakka raawwate ka itti murteessite Ethiopian mootummaa Ethiopiaatiin naa kennetti as fudhattu Ethiopianis gaafatuu dandeetti jechuudha. Yoo gaafatte maaltu laalamaa gara seeraatiin akkamitti laalamaa waan jedhuufi wantoota laalaman keessaa tokko dual criminality waan jedhamu jira. Dual criminality jechuun yakki namni sun raawwate jedhame sun biyyoota lamaanuu keessatti gochisu yakka yoo ta'e fakkeenyaafi gocha Itoophiyaan seerri Itoophiyaa yakka jedhu ka seerri Ameerikaa yakka hin goone fakkeenyaaf yaada fiibsachuu haga daangaa ta'eetitti ka Ameerikaa keessatti yakka hin ta'in Itoophiyaa keessaa yakka yoo ta'e waan akkasii shaniin yoo gaafatame hin ta'u. Garuu gochoota biyyoota lamaanuu keessatti yakka ta'an yoo taate haala tiriitiin hin jirretti tokko tokkoon keeziin sun on case by case basis laalama jechuudha. Tokko tokkoon laalama keezii san yoo laalanu adeemsi isaa maal fakki jira biyyi gaafatu sun extradition request hin gaafatti biyyi immoo gaafatamte tuni ila seeraatiin laalti. Seera biyya keenyaatiin maal fakkaataa nu biras jira wanni kuni proosesiin seeraa isaa akkam fakkaata waan jedhu hin laalti. Isarratti hundaa'ee yoo amansiisaa ta'ee murtee gara irra geettee dabarsitee kennitii jechuudha.
Mariin ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa keessaa fi koomishinarri poolisii federaalaa Itoophiyaa mari'atan jedhame kan jeequmsoota siyaasaa walii walqabatan ta'uu mala kan jedhan Dr. Henok diyaaspooraan tokko mootummaa Itoophiyaa qeequun akka seera Ameerikaatti isa hin himachiisuu jedhu.
Biyya bilisa ta'e keessatti namni tokko yookaan diyaaspooraan tokko mootummaa Itoophiyaa qeeqe yookaan immoo seera nagaa Itoophiyaa awwaqe yookaan jeeqe yookaan dhunkuteesse jedhamanii biyya kanarraa biyya sanatti erguun seeraa biyya kanaa keessattis wanna dhagahamu miti. Kongiresiinis seera adda addaa kan inni koodifaayi gochaa jiru jira. Fakkeenyaaf Transnational Repression Policy Act kan jedhamu yookaan immoo seera daangaa darbee namoota hacuucu kan orku yookaan kan dhaabu. Kan akka inni baasaa jiru adda dureedhaan ni beeka. Kan biraatiin immoo Federal Bureau of Investigation kan immoo FBI ni mootummoonni biyya ala jiran adda adda jiran miseensota diyaasporaa isaanii kan ta'an kan biyya kana keessa jiraatan irratti xiyyeeffatanii akka isaan rakkoo adda addaa irraan ga'an wanna hubataniif qorannoo adda addaa geggeessanii innumaayyuu adabbii mootummoota biyya fagoo irratti adabbii akka isaan barbaadaa jiran hubannoon dhuunfaatti qabu jira. Fakkeenya sii kaasuudhaaf biyya indiyaa mootummaan indiyaa miseensota isaanii warra diyaasporaa as jiran irratti New Yorkitti fakkeenyaaf ji'a lama ji'a sadii dura namichi tokko irratti ajjilaa yaalii jechaa yaala. Namichi kun nama mootummaa indiyaa qeequdha. So wanni FBI godhe dhimma kana irratti namoota namicha kana irratti yaalii jechaa geggeessan qoratee yakka himannaa yakkaarratti banee jira. Innumaayyuu seerri biyya Ameerikaa mootummaa biyya fagoorraa si eega irraasi tumsa irraa pirootektii si godheetu bilisa si baasee si eega malee dabarseetu si kennu. Bakka torcharii si laga'uu danda'utti bakka rakkoon adda addaa si laga'uu danda'utti yoo seerrii fi abukaatoo si dhaabachuu hin dandeenye biyya ormaatti. Seerri biyya kanaa akka achitti extradited taate yookaan immoo ergamtu kan seera jiru seerri akkasii biyyuma Ameerikaa keessatti akka dhagahamee hin beeku ammas hin jiru fuulduratti hin jiraatu.
Obbo Nageessaa, Itoophiyaarra namni dhufe tokkoo fi lammummaa Ameerikaa namni fudhateeru tokko hanga daangaa kamiittidha kan inni siyaasa biyyarraa dhufe sana keessatti hirmaachuu danda'u?
Yaadaan waa mormuu, yaada mormuu, yaada fi ibsachuu qeeqa ta'uu danda'a. Mormii bifa kamiitu yaadaan karaa nagayaatiin yaada ibsachuu hin danda'a. Yaada ibsattu sun garuu daangaa ta'ee dabree fakkeenya kan nama kakaasee yakkan nama geessu yoo taatu kan ejjechaa kakaasu yoo taatu yaadi kun daangaa ta'e irra yoo dabru yakka ta'a. Yakkoo akkasiin jira fakkeenyaa fi namni tokko nama akkasii ejjeessa akkana godha jedhee waan. Yakka insaayitment yookaan immoo wantoota akkasii ka daangaa dabranii yakkoota gugurdaadhaan walitti hidhata jiraachuu danda'u. Gochoonni yaamichi tokko tokko ka jenosaayidii sadarkaa jenosaayidii yookaan immoo war kiraayimii gaggeessu jiru danga freedom of expression yokani danga ya da fi sacchu dure dabre hayakata anju wannan nakasi kuni siyasa dure dabre ni yakata uta isa kana fakkenna fi shera Ethiopia ti ni motumani yo namota kasi santimate bakkan jirrelet mutesisi su danda motumma wonni nan sere America yokani mo qamulen sere America alalani wonti kuni ugada biya ke nalletti kun yakka niga facciisa sadarkaje duroyo gen dabarsani kennu dandan garo exceptionoti tokko jiru namonni mo akasani himata man yokano nije dan wonni e fatu dandano fakkenna fi biya sayo dake torture ta udanda ama legal systemin biya sani rakko qaba kana kana defense na kana kun nijira ora America alla wana kasille ubanno ke sani galcha
Doctor Henok Gabbisammo akkas jechuun ibsu
biya fagotti yookaan biirra bakkatti ustetti siyaasaa hirmaachuu hirmaachuun akkas jettee nagaafatte yoo waajjira isaa itti naqanii hirmaachuu dhiyoote seera biyya kanaa kaasuu rakkoon jiru achaa hirmaachuu dandeessa waajjiraaf ofiisii dhaafranii gochuu dandeessa yookaan immoo kompiitii gootee ofiisii qabachuu dandeessa waajjira seenuu dandeessa garuu seerri biyya sanaa itti deebisu sun lammummaa Ameerikaa ofirraa rinaawansii godhii. Yookaan immoo ofirraa kaasu malee lammummaa lama baattee dhufuu hin dandeessu siin jechuu danda'a sun mirga isaati. Garuu yoo hirmaannaa nati jettu yoo akkas ta'e wanti si tokko jiru akkas eegalee kanatti. Hirmaannaa nati jennu gara biraan immoo as biyya Ameerikaa keessa ta'anii mootummaa Itoophiyaa qeequu, mootummaa Itoophiyaa irratti yaada adda addaa dhiyeessu daangaan qabu seerri biyya kanaa daangaa dhaabee kan si tokko tokko hin jiru. Wanti si tokko nama irratti yakka dalaguu hin dandeessu. Namarratti jeequmsa qaamaatii fi jeequmsa yaadaa namarratti jeequmsa gaafa siin jedhu wanna vaayolent ta'e namarratti gaggeessuu dandeessu. Nama biyya Ameerikaatti isa ta'u mootummaa biyya alaarratti biyya fagoorratti isa ta'u. So wanni biyya kanatti hirmaannaa jedhamu akka barbaade daangaa malee yaada kee ibsattee qeeqxee jiraachuun wanna heerri biyya mootummaa biyya Ameerikaa siif kennedha. First Amendment right kan jedhu yookaan free speech clause kan jedhamu jechuudha. Daangaan qabachuudha. Inni daangis jiru. Akka barbaadde abbaa barbaadde bakka barbaaddetti qeequudha dandeessa. Disagree gochuudha dandeessa. Tuffachuudha dandeessa. Innumaayyuu ma barbaadde arrasuuyyuu ni dandeessa. Hamma violence irratti declaring goonetti.
Gaaffii biraan keessummoota kolamaaniif dhiyeesse namni lammummaa United States qabaateeru tokko biyya kana keessa taa'ee biyya biraa keessatti fakkeenyaaf kan Itoophiyaatti haa jennu qaamolee hidhannootiin mootummaa waliin wal falmaniif deeggarsa maallaqaa meeshaa waraanaa bitanii erguu garee sanaa fi ifatti teeletoonii walitti qabanii sassaabuun inni kun ni danda'ama.
Absolutely sirriitti danda'ama. Maaliif danda'ama yoo naan jettee? Akka seera Ameerikaatti jaarmee sun yookaan immoo humni hidhatee lolu sun yoo shoror keessaadhaa yoo jedhameera ta'e akka seera Ameerikaatti shoror keessaa yaadaanis gargaaruun maallaqaanis gargaaruun waan adda addaatiin gargaaruun yakka biyya Ameerikaa keessatti. Yoo immoo jaarmee sun yookaan gareen hidhatee lolu sun shoror keessaadha yoo hin jedhamne akka seera Ameerikaatti. Yookaan immoo dangerous criminal group kan jedhaman jira yoo akkas jedhamee classified yoo hin taane deeggaruun yaadaanis maallaqaanis teeletooniinis maaliinis mirga guutuudha. Kana kan si dhorku yookaan immoo kan si eeyyamu seera Ameerikaati malee seera biyya Itoophiyaa ammatti garuu qaamni hidhatee Itoophiyaa keessatti lolu socho'u qaamni jiru. Tokko faannoo Amaaraadha. Lama waraana bilisummaa Oromooti. Sadii TDF yookaan immoo TPLFidha. Isaan gaafa TDF TPLF Pretoria Agreementiidhaan walii galtee mataa isaanii danda'an qabu. Faannoos ta'e waraanni bilisummaa Oromoo akka seera Ameerikaatti shoror keessaadha jedhamee himatamee hin jiru yookaan immoo liistiira taa'ee hin jiru.
Hin qabu. Namoonni biyya kennaa hin godhanii waan isaan godhan suni wanni haga ammaa hin gaafatamnii fi. Tokkoffaa namoonni qaama seeraa dhaqee himee yookaan hordofsiisa fa'aa waan hin jirreef ta'uu danda'a yookaan immoo significant effect asitti biyya keessa jirurra waan hin qabnee fi biyyi kun caccuu ta'a malee seeruma Ameerikaa asittuu dhoorkaadha. na lammi America fe qama biya lammi biya birarra siyasa biya birarra neutral ta u de garus mormus me ya da kan nuni danda amale wan hidan no da wal qabata wan qawe fi lola ne fi violence kamura lammi America neutral ta u qaba sere je jira seruma America ati nuni ga facisa
Commissioning Policy Federala Ethiopia Gafi Namota Nagenya Ethiopia Jekan Dabarsamani Akakendamanif DS Sejalam Namota Umfaste Gare Makata Henkabu Gama Embassy United States Kan Ethiopia Jurunis Adat Makan Nahameru Hinjuru Kesumotako Dr. Henok Gabisafi Obbo Nagesa Oddo Kudangalate Fadda Nagan
Copy and the Manda Musicati. Copy in Kunisam Batafi, Dilbata, Sagale America, Saganta Afan Oromura, Kan Sinida Bu. Copy can attend this, they can send it this and Dufkad Murda. Mirgangale, Yadakilensi, Musica Afan Oromo Torbankana, Walisa George Abu, Serba Ada Musica, Aki Kalakasun, Copy the Namana Musica Galgalakanasi, Dangal Kam, Ri. mal barbade maluma bidde sitti mandidda gaje badame ebo
maluma yade sitti mandidda kambe kambe kushi mala namaida ebo ebo
Sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Faatihaa Niyyaa sirboota hedduu mi'aawaa ta'an qabdi. Kanneen bara kamiinuu hin busoofne. Sirbi ishee kun immoo kan addaati. Maammaa Afrikaa, maammaa hayyoo, kaadhannaman waliin.
Yeah.
ni magen chamni sirbota afana mara sirbudan bekam afana romus ni danda sirba bebe apichu jalla samata e kunkumme akkatani ni sirbe dinkela danne koda betora
danne koda betora danne koda beto kunkumme yona yona kunkumme yona yona danne koda betora danne koda beto
Kenya kopin nan naman na muzika sa galay Amerika sa gamta afan oromora isinipi kopi sinikano marawata turban nufo sirbot tamduro garagara sini amma walit tajamitin baka gilsan utupayata at ninyan na nagatibula ani babadong rodan
sagalay na Amerika sa ganta na afan oromo galgala kesa sa alama fulakajal kabe hangga sa asadid sambata afdilbat sa talaytid an sa ganta dabars kanara asarat rawata kanisin kesumbe si antujube horati Kopi borinul terdibna, negatif pula.